Kujaga bachi kensi ngolo kwa nyimba nisireka numu atamatite Kejo jindu chava wa mukamanda kolantia zema nyimuna msuni wanga Azitaba njiko iwanja galanga watono wikala pasi mazisija tando Wawula msulide mti ya bagalwa zinchali mkulunga mtu sebaka Ninejiroze chija bagalwa mchikirize mti ya mbeno chungerayo Guli mtu wabene moto ye wachiriveda meno kubana na vazikulu Obu ya mbitu kuwenga mfunga tuteke kawana zikwa Nukuma kuma wafiri dwebio lui malaba sipe uoto chava njiwa yu Echi sati chiwa mularu wakendenga itatembu fana na chiwate katonda Umuramu wachachate wazi ye wane wazakwenufu na chi Wanayambala na njira Kulwa kuimia nemba na bange munda wendiru na timgi na kuwapa wajega Enjali kusindiru wanga mbono jitolele kumba yoji uma ya jeterima Umuingo kukulanga nyua uloja kunyiza ulichigiza kukugaba Hivyo kumutu walero vimisa na mzikize nzenda tegeta bantu Zekatine unye nye yange nyua mkwa wa mundeke sichalere So vati mzika mundeke njana ba unyirira Gachi muziki lwachifuba Njagala tutegeeragane bwetuti Bwefulire ddala tamanye wange tukole nno tutindya sijja kusola Kino kitegeera otya nti nange nkiwuza ggwe noonya bw'okiwuza omulala Kiri wakifuna ngeri ky'oddanga muntu ya Mungu yamanyinga wampa ebintu Ewammwe muyimiridde mutya mwedde muti atiize waffe nnagalaala ennyo Buli osuubula egindi nange nze twegatte ontwaleyo nsula nnyo bubi Mulage kuwagendera olw'emu zisinkana amaddasa si tunakwataganya Munnanga lidda n'akubika Nti abazigu baatunyaze era okwekkaanya jjooni nga ndabali wansi mulambo Songa ddala yabadde yo tompakanya munnange nze nategedde abantu Katonda bw'oba weekwata abeerera eddala owanjuso si bantu bansoolimba Ennaku ekuyonka omu n'ekyofuna okiryongo omuwerewe si weeyagala munnaku ne mubi eddembe Omuntu akusingira ennaku ye bw'abiteeka mu nnyambo oyo muviire tojja kusobola Bw'aba akunyumiza omatire bw'asula biggwerawo ye owuliriza kaakatono Nzikirize nze nategedde ebyensi Ebintu mbitegedde nnyo munno ku nsi y'essente ow'ennyingi n'ow'entonoko Gwe zibuza olowooza nnyo wammwe tugezanga okudaagira abo abalina Abantu kibanyiiza nnyo mu kuseerebwa odaaga oba mazeeko eddembe Naawe akakolo okafunye omuguza munkwawo abasigenga kwekeswera Ye kaakati okagamba ani ate oli bw'akugamba nga nti nnina ebirungi wano kyangu n'etulyako ndiwo Ng'okimanya nti enkeera ofuuse mutwe gwa mboozi okukunyumyako awalala Ate ekirala ky'oteeka okwewala Beebazibwa abakwagalako ebintu byo Abantu abakozesa amannya gano si omukulu taata beebabe abasinga ebirala Kalono nsigala obuggo olw'amaloboozi agag'ekko n'akanoonya ebintu Omuntu wakugambanga nti nga bw'olina ennyanja kanzi gye mmanyi nnyo okukuba Muddemu nnyini nnyanja y'enzeera n'ebirimu kwendeka nja nabbivubira Mpanno ku biwakwasizza ganira ddala nti mmupambiri ebifikka kukunda Era omukota atasaba eno ensi weeyagala tewali ajja nakwogerako Kiraba wuuyo kaakati alibeera alaba ki kulaba waliwe nakuno lwe kulaba katonda kuba we kwata bere dalu wanjususi bantu ansolimba yalabo ba wakuma wakuwate tukiriza ngokumansi zakabalala omuntu wakugamba nga bibino waliwe binkaluubirira oddanga nti ebyangaosanga byebisinga obuzibu nyambayo nno ku kyesirina naawe kusaawa eyo weefuula akaaba ekirala obukodooli bw'etteeka okusaba tukusaanyeewo n'okuseka tukendeezeewo era obeera ettaafu ng'otiisa nazze okusaba by'olabye obitendo ate tolingiriza nga ki ekisanyudde omulala kijjuke wajjo omukosebwa ku bantu eno ojja kuwogoka okwebigika ye nga peetero kyamulema yeegaana munywanyi we yesu mu kiro eky'obuzibu buli muntu yeefeeka omwati buli muntu yeefeeka omwati tewejabaata munnange abantu b'ensi eno bambi bakusiima oli mufu tekyali muntu kubuka kasoowa luno akasa nti by'obifuulidde byebibyo bino ebyokuleka mpaawo ayinza kusiima weewano omugumba waakirira mbeesibisa bannange ekyo ekibatawaanya omwoyo bwofe otuwuubira bbaayi naffe gyetujanukula bwomaze tokyalingiriza eno omuzadde gy'alomera babba bintu by'abaana bye batiba ekyakkwaseeko munzikirize nze nategedde eby'ensi katonda taata n'ennyoko gy'emikwano ku nsi kuno gye mmanyi egiitajja kuvunda bakuluka baateeka abakazi abakazi bitungu obw'okujja kataleeserukiya era nsaba tubaagaleko n'ewaka tutwale nga nganayo kazannyo emunyezo olwo oliba omututte waka bw'oyita nga naavumbeera emmere ogiryanga owunyako wandiraba ebikoola bya doodo kikopo kya kyayi n'omanya nti wammatunula okukyala tukusaanyeewo tukyale mu masinzizo ne gy'owuludde lukiya ebintu mbyekkaaniza n'owakudda bwalaba tewaabe muloopi ono baaluganda baamekago bikomenga mu ddiiro nga teryategedde kisenge njagala tukyuse nnyo enneeyisa waliwo byenkubuuzaamu kaana nti munnange nkyali n'ebitutta omwoyo mwattu mbonaabona simanyi mudde muti yadde ggwa teffe twalaba nnyo ebizibu ku ky'olina n'ekyotulina weefuge ng'okussa ky'olinawo emabbali ky'otonnafuna n'otalaga abaaluno onookakasa nyingimba nti owa wamala bbeera baabaasu n'okoleeza ettaala zigenda bikubeera kulya maama singa olubuto lwonna lunfizeeko ebisero bannange nze nategedde abantu ebintu bye mbabuulidde ebintu bye mbabuulidde mubikube mutto kimwongere nno n'obyekkaanya n'emiyango gy'ennyumba tukulenga gy'emmanju tusiba ekireeta abagenyi akonkonanga n'oggulawo nga zikubika nkozi zimwambale mugende kuziika ate oli n'omulinda n'agenda naawe n'ogenda lulw'omu kkubo omubaamu abatemu omuntu muzibu atiisa owa luno oba ab'edda baali batasaamanya ndowooza nabo baali babirwa kuba nnali sinnajja okubasaba obbeegobako kati nno lwe mulinnyiza mumanya buli muntu yeefeeka omwati kijjukire wajjo ekijjukire wajjo omwokosebwa ku bantu eno ojja kuwogoka okwebigika ye nga peetero gwamulema yeegaana munywanyi we yesu mu kiro eky'obuzibu kale enkola eyo keebayingiramu kale enkola eyo keebayingiramu ekiruyi kyennina mu mutima kyemmanyi kinaakendeera era ndowooza kaŋŋende wabula timujje wange nnakowa wammu abagenyi nfuuse omukoda atasaba ensi yaffe bwe yagala munnako ne mulyeddembe mbadde baasu bamanyi atakyasembererwa